I'm okay.
Mama yangu napenda mimi sana. 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 Kejo kwa kiara long arena. Tuduko kinyakai. Kejo kwa kiara long arena. Tujela kamotoka. Kejo kwa kiara long arena. Tuje laki nyibaren. Kejo kwa kiara long arena. Tomina tokunya. I really love my mama, she loves me too. Edanga danga nyedere pirna pepa neke topolo arawe kile ewari te pite ngolo keta nyiki neta kamina. Kijela kamotoka nyite mokin. Kiduko kakai nyite mokin. Kijela nyibarenya nyite mokin. Nyite mokin. Eyangi che kero ni toy. Toke ota chala na kininga kema kaki stressinga. Love your mama, the way she is, the way she be. Tare kya mamu karnye dele nga leta bi. Aki yarana, it's not easy to live. But ike ye ya kamat by your side, you'll understand. How beautiful ye yakara kiya. Ayorobo, I'm okay. Aka kamat, she loves me, yeah. Ayorobo, I'm okay. Aka kamat, she loves me, yeah.
Mama yangu, napenda mimi sana. Mama yangu, napenda mimi sana.
Mama yangu, napenda mimi sana. Mama yangu, napenda mimi sana.
Kejo kwa kiara long arena. Tuduko kinyakai. Kejo kwa kiara long arena. Tujela kamotoka. Kejo kwa kiara long arena. Tujela kinyibaren. Kejo kwa kiara long arena. Tomina tokunya.
You used to be young, now you're grown up. All your dreams are coming true, cause your mama Tola kara, celebrate, but never forget to elevate. Your mama know some when they get high, they tend to forget the guide. The world I'm saying be wise, keep party, go straight on. Mona her like a queen in a B.I.I.I. Try to make her feel alright. She's the reason for your existence. Yeah. Try to make her feel rara. She's the reason for your existence.
Mama yangu napenda mimi sana. Mama yangu napenda mimi sana.
Mama yangu napenda mimi sana. Mama yangu napenda mimi sana.
Kejo kwa kiara long arena. Tuduko kinyakai. Kejo kwa kiara long arena. Tujela kamotoka. Kejo kwa kiara long arena. Tujela kinyibaren. Kejo kwa kiara long arena. Tomina tokunya.